jango lami ngicela umxolele wethu. Angazi ngibe nenkinga xolele wethu. Angazi ngibhekane namacharge ngixolele wethu. Emakhehleni akamnyandi ngixolele wethu. Emakhehleni akamnyandi ngixolele wethu. Ngonile kwidumbu, ngonile kwidlozi lami bo. Ngonile kwidumbu, ngonile kwidlozi lami bo. Ngixolele wethu. Wethango lami, ngixolele wethu. Angaze ngiye intantolo, ngixolele wethu.
Angaze ngiyobukana namajaji mina ngamehlo ami mina. Usathane, usathane.
Thank you.